Wanasema namba sita, sita, sita ni namba za Lucifer, sifa naziona kifuani kwako, o mama sita mindo nazita. Wanasema gya nane, nane ni siku ya wakulima, ila naiona namba nane shepo lako dada nalita. Njo tukutane pale pale tulipo kutania jana, vaibu lako nilipenda na leo nataka tena. Ah, tukutane pale pale,
pale, pale.
DJ anapoimbaga na si tunaitika. Alo, na enjoy bwana. Ah, si unajua umenilewesha teke 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 teke. Ah, mi kwako teke 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 teke. You my only one, my number one. Alo, teke 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 teke, mi kwako teke 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 teke. You my only one, my number one. I love you.
As you know, oh my sweetie, kweli kitanda kizai alamu. My dream siku moja tupate watoto, tumiliki na mjengo minawe. Mtoto mzuri kibonge mwepesi, nikikutazama na kosa sentesi. Good and low, all night long, you have my world, you're my love. Shopping twende Dubai, nina twende Mumbai. Usi waze kusu pesa nda kupa dinari. Aikatosa ikatai, yeah. Nikikutazama na pandwa na stress, doma na fosi nipate makesh. Oh my love, all night long, you have my world, you're my love. Shopping twende Dubai, nina twende Mumbai. Usi waze kusu pesa nda kupa dinari. Aikatosa ikatai.
Tukutane pale pale,
pale, pale.
DJ anapoimbaga na si tunaitika. Alo, na enjoy bwana. Ah, si unajua umenilewesha teke 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 teke. Ah, mi kwako teke 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 teke. You my only one, my number one. Teke 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 teke, mi kwako teke 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 teke. You my only one, my number one. I love you.
Haya twende karakat
karakat,
kereket
kereket,
kamoyo ti 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 ti. Inua kileso, zungusha kileso. Haya karakat
karakat,
kereket
kereket,
kamoyo ti.